trendybeats.com.
Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda resio ni case Mr. Kubanda, ya kijiset si kwa pesh na eka juu chanda. Niko fresh killer fresh ile fresh ya shamba, fresh mojanja wesh ile fresh na bamba. Fresh kinanda ukesh kauko fresh umesanda, jibwe fresh zida mesa kanda mecha kandanda. Fresh kama January 1st, so January wacha vije koblari kuchosh. January kumize mishe sozale ona not, kisho mentali ujibisho pishe February utoki. Fresh kama pipi ya mint, pipi ya bint, pipi ile pipi ya lift. Pia please, apeshe pia through your police. Iko weirdness and gear na kazu ya release. Fresh. 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 Fresh.
Fresh come a burger. Fresh come a piece of bread.
Silver folks kama barabuo wandiba. Naitwa boss na naboka babangida. Fresh off the boat niko Zanzibar. Nasmeka rafun kwa nakandiba. Nashikaji kama wadida. Hasti na hardima. Otaki hii barida. Trapped in me on ladida. Kislick wick. So carnival Swiss bit. 6 feet. Ply a bit of limb kama biscuit. Yes please. So Netflix. You 3D so HD. Sexy na so HP. Freshy so cash fit. Swag me do man switch. I west snitch. Otaki you liz and bass bitch. I bounce.
Niko rest of speed. Na dress like shmindo best. Like speed to pretend.
Fresh. 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 Fresh come my movers and shakers. Juba's the zekers. In a ticker, daily kuba na checkers. Kick a fresh nick, yon gear, come my pesa campaign. If so fresh, you keep a tear, come my pesa maden. I'll take you zeo, na tamani, kwish me lele, so kiss. Taco pet the gen, I'm tied down, I kill lele, so fresh. Fresh.
Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh. Fresh.
More music on trendybeats.com.